ndiyo zuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du, yeah. Laba kitu kusema u. She got it kwam, tukianzi ya zuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du, yeah. Laba kitu kusema u. She got it kwam.
Mara kwanza mina mwona istizu Dodoma, kafranga jihis kama mtu mwenye homa. Kutuwa salam tu jiblake ni noma. Sauti yake tunkaji his name epona. Def yake shingo mwendo wa maringo. Nende furaipo niambia yuko single. Siyo siri mtoto uya meumbika. Na kama akipita mbeda watu kumibas. Na nekatiao lazima tababa ika. Hata wawiri wivu tume washika. Kisa wangwendo mefika. Na mina apa kamwe sinto mwacha. Nina imani hata nizali ya mapacha. Na hata kama batimba ya kiwatasa, mnajua sitoweza kumwacha. Na yote ni sababu tu. She got it kwam,
tukianzi ya uzuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du, yeah. Laba kitu kusema u. She got it kwam, tukianzi ya uzuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du, yeah. Laba kitu kusema u. She got it kwam.
Sitosahau mara kwanza meni rusu. Nimbusu, ni Thomasa zake chuchu. Na unafahari ule mpenzi uko na mimi. Na nina hidi milele nitakuthamini. Sitojali ashatembea na wangapi. Kuwa nawe maisha ninona bahati. Kilo napopita Marcelona wadatisha. Baba Isha wanabag macho juju. Wako napo madu wanakasirika. Kujandita wanavenua midomo juu. Najua yote yoni wivu tu. Washa kuzushia mambo mengi tu. Ila wewe ndo my baby girl, mmoja wa peke. Siwezi kwa na rap bila kwa na we. Makosa nomba unisame. Nataka kwa na we minele oge. You got it kwam,
tukianzi ya uzuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du, yeah. Laba kitu kusema u. She got it kwam, tukianzi ya uzuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du.
Nonesha ulicho na choma. Nonesha zadi ya nguo zako ulizova. Nonesha zadi ya ngozi yako ya kunga. Nonesha kila mbacho kitanipa ra. Yeah, you got a guang. You my number one. And niya yangu mini kuwa na we my shan. Chochote cha totak mita kupo ya kaiman. Na mina idikamu ala stock kwa chenjian. She got a guang. Yes I know, mama get busy. Tuende kwenye dance flow. Unapokata kiuno matozo na paga. Utasikia sauti zao kisema
yeah.
Natakai shabokea mita mtuwa dunian. Na kwanzia leo nitakuwa natembea minagang. Naona milupo menanza kuntamani. Basi malizia kinyuan tuende zet nyumbani.
Tukianzi ya uzuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du, yeah. Laba kitu kusema u. She got it kwam, tukianzi ya uzuri tu. She got it kwam, tabi heshima ndiyo du. She got it kwam, baka kwa my sister du, yeah. Laba kitu kusema u. She got it kwam.
She got it kwam, girl you got it kwam. Ndi kwa na wewe so siri na ona fra. You got it kwam, girl you got it kwam. Oh baby, wewe ndio my number one.
God of one, number one. God of one.